Iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi. Abaje n'umwese aho muri rekanongere mvuge nti yambi.
Twizere ko bameze bon.
Narimba kumbuye cyane, none twongeye turasubiye.
Iki ni kiganiro urungano, ikiganiro cy'urubyiruko gikorerwa urubyiruko. Mukurikira buri wa gatandatu saa 11 kuri CFM no kuri Sarusi buri cyumweru saa 7. Mukongera kugikurikira kuri Sarusi kwa gatatu nijoro saa 3 n'igice.
Ikiganiro urungano rukaba ikiganiro mugezweho n'urubyiruko rufashijwemo n'umuryango Search for Common Ground Rwanda ndetse n'umuryango w'ibihugu by'umwe bw'i Burayi. Ikiganiro urungano kandi kigamije gushyira ahagaragara ibibazo ndetse n'ibyifuzo by'urubyiruko kugira ngo byose bishakirwe umuti.
Nizere ko mwiteguye ngo tubane muri iki kiganiro urungano. Twongere tubahe ikaze.
Tutibagiwe rero ko tubabwiye ko uyu munsi mugiye kubana nanjye Denise n'inshuti mfatanije
n'umuhoza Antoinette.
Umuhanzi ati yoriyori, reka kakarimbo rero gashimishe abakunzi bacu aho bari hose, majyaruguru, majyepfo ndetse n'ahandi hose nyine, ndetse na cyane cyane abo tugiye kubana muri aka kanya bahaguruke bakabyina ariko banadukurikiye.
Birashyushye. Uyu munsi tugiye kuganira no kurebera hamwe uko urubyiruko rwashigajwe inyuma n'amateka, uko rubayeho n'ibibazo bahura nabyo.
Tuhezwe inyuma n'amateka twarahejejwe, na n'ubu tuzakomeza tuyahezwemo kubera yuko nta muntu tufite uduserukira ngo tuvuganire.
Nubwo rero basigajwe inyuma n'amateka nk'uko mubyumvise ko nta n'abantu akenshi bagira babavugira, urwo rubyiruko iyo rugeze mu mashuri rwitwara neza rugakurikira nk'abandi banyeshuri. Reka twumve ubuhamya bw'uyu mwana.
Nitwa Batamuriza Afisa.
Ufite imyaka ingahe?
12.
Wiga mu kangahe?
Mu gatatu.
Wabaye wa kangahe mu ishuri? Ni iki ukunda kwiga?
Nabaye wa karindwi, imibare n'icyongereza.
Aha ngaho tubwire icyongereza uzi.
Good morning teacher. How are you? Fine, thank you. Good afternoon, teacher.
Ubuse bishaka kuvuga iki?
Gusuhuza umwarimu.
Ubu ngubu utagiye ku ishuri?
Ndiga ikigoroba.
Iyo ugiye kwiga usiga ukoze iki mu rugo?
Nsiga mvuye kuvoma, nsiga ntetse, nkagenda ku ishuri nanariye.
Nese ubuze guteka iki?
Ibirayi byose.
Aha ngaho mbwira ukuntu bateka ibirayi.
Urabihata ukabishyira ku ziko ukabikaranga, karura ugashyira ku meza ugahamagara ababyeyi.
Muramwiyumviye azi amaje kumenya igifaransa n'icyongereza.
Good morning kabisa, arayivuga ukumva ko ntacyo bibaye
rwose. Arashimishije uno mwana. Aba rero ni abasigajwe inyuma n'amateka twaganiriye nabo. Aha ni Inyamagabe aho bakunze kwita ku Gasharu.
Sawa bonyine twaganiriye rero, kuko no mu gice gikurikira cy'ikiganiro cyacu muraza kumva aho twaganiriye na mu murenge wa Runda akagari ka Kagina. Akaba ari ikiganiro urungano w'umuteze amatwi mugezweho n'umuryango Search for Common Ground Rwanda.
Ni ikiganiro cy'umuryango Search for Common Ground.
Ikiganiro cy'urubyiruko
gikorwa n'urubyiruko
gikorewe urubyiruko.
Iki kigano twifuje kumenya uko urwo rubyiruko rwumva rumeze iyo barwise ko rwashigajwe inyuma n'amateka. Dore uko batubwiye.
Turababara cyane, tukumva ari ikintu gisebye cyane. Kuzamura ubundi twakagombye kuba abanyarwanda kimwe.
Baranenaga nkicara ukwanjye ngo nta n'ubwenge bagira. Ubwenge turabugiraho, ubwo usanga ari natwe tuba abahanga, ariko kubera ko nta mikoro tugira kandi banatunena, ugasanga n'ubundi twongeye dusubiye hasi.
Ntago bakidutuka, mbere ho baradutukaga. Wajya kwiga bakakubwira ngo mva imbere wa mutwa ngo urebe ukuntu gisa ngo kirasa nk'abatwa. Aho ngaho rero bavuga gutyo, nawe uzi n'ububabare bwawe ukicikira intege ugahita wivira mukigendera.
Bifata nabi kubera ko biba bigaragaza nyine yuko ko nyiri hasi yabo. Imuntu avuze ngo washigajwe nyina amateka cyangwa uruhu mutwe, bigaragara yuko abagusize inyuma ye utari nk'umuntu nkawe ugasanga ngibyo ntago ari byiza nanubwo bidushimisha
oya nje nta kintu mbyumvaho kuko twese turi bamwe urabona uyu n'umusore mugenze wanje wose wadutandukanya kobera ko nje ntasigara inyuma y'amateka twebwe rero uwo muco turashaka kucikaho
nyine bavugaga amazina atandukanye ngo turanuka inyama turwaye amavunja turya intama mbese nyine baradutukaga bishoboka byaratubabazaga cyane uzi kugira ngo baguheze wicare ku ntebe ya wenyine bakakuvangura mu bandi bana
iyo bambwiye ngo nasigaje inyuma n'amateka numva nta kintu bimpangayikishijeho kuko barabivuga ariko nta kintu bintwara
uru ni urubyiruko rwashigajwe inyuma n'amateka rw'ikigina igasharo
Abasigajwe inyuma n'amateka babayeho uburyo butandukanye ndetse bafite nibazo bitandukanye.
Aha ni mu kagari ka Gasharu Inyamagabe Leonire yaganire nabo.
Banyita Mazima Emmanuel mfite imyaka 22 mu miryango yacu badufasha igitwebwe banze kutwubakira. Umusaza atanga inkunga yo kugira ngo batwubakire ariko ntago bajya batwubakira. Baravuga ngo umuntu wese yubakire kandi urebye uko tubaye no tubayeho nabo. Guhezwe inyuma n'amateka twarahejejwe na nubu tuzakomeza tuyahezwemo kubera yuko nta muntu dufite uduserukira ngo tuvuganire.
Njyanitwa mu karuhanga Clementine. Kuki nkatwe twashigajwe inyuma n'amateka abandi bagafata inka zagira inka kandi twebwe ntibaziduhe. Abana bacu nk'ubwo harimo abataza amata cyari cyutaya muhanga zanayanywa. Kubera nta nkufi kandi ntiwabona ya mafaranga azagura ya mata ya litiro ngo uyamuhe. Ugasanga umuntu niba arwaye aratungwa n'amazi cyangwa nakagakoma rimwe na rimwe. Zaho umwana igikoma saa yine cyangwa zijoro uvuye kugihaha kandi wakagombye nawe yanka. Kuba yakamirwa nawe ngo umuhe amata kimwe nk'abandi banyarwanda ukumva koko ari ibyo muvande iyo babonye za nka zije bazihanga abantu ngo bafite ubwatsi kandi nanjye ntibampa yanka ngo mbure kutahira ubwo bwatsi ngo yanka nanjye nyihe ngo bakayiha n'abafite ngo ibiraro none se ubwo jyewe mbonye inka ubwo nabura ikiraro cyangwa nabura ubwatsi nayiha dore uko bimeze twebwe tubonye ikintu nk'icyo ngicyo cyadutera inkunga kikatuzamura yewe natwe twazamuka kimwe nk'abandi ntitwazongera no gukena rwose bibaho ku isi
none se ko bavuze ko nta mituweli mugira nkawe kuri umumama ubwo iyo mugiye kubyara bigenda gute
mituweli bamwe barazifite abandi ntibazifite abatazifite rero wumva ubwo ni ukubera nk'uko bajya kwireba bagenda nk'abayobozi barabanditse bajya kureba bagasanga nk'icyuma cyarabasimbutse yenda kika njyewe nagenda yenda ibaze nko mu bantu 20 cyangwa 15 nkaba ari jyewe mvamo ndumwe ubwo se abandi bo baba baragiye
twebwe ikintu mwatumara ni ikintu kimwe mwatubariza perezida wa repubulika ati hari abasigajwe inyuma n'amateka bigasharo ati hari nk'iyo nkungagira inka batanga nta musangwa n'ubutaka n'umwe uzi akamaro k'iyo gira inka nta n'umwe uzi inka icyo ari cyo nubwo baduhe itungo rigufi yatwaryemera ikindi cya kabiri ese ko nk'ubwo bwatsi watanze bwo kugira ngo basakare inyuma abashigajwe inyuma n'amateka baba mu byatsi ati ibyo byose utanga nubwo bavuga ngo Nyamagabe ni ya mbere mu mihigo ibyo byose ni ukubeshya nta kintu babagezaho
hari irindi jambo nshobora kuvuga jyewe none se ko bavuga yuko ngo nibabashyire muri cooperative ngo kubumba amategura abo ngabo basigaye inyuma nyine ayo mategura bazabumba izo mwise zizava hehe zo kugira ngo ayo mategura ashye none se abo ngo nibo bazishakira izo nkwi cyangwa se abayobozi nibo bazabaha ishyamba bakabagobo bagatema mizo
imba byabashimisha cyangwa bafitemo izindi nyungu zindi simbiza ariko twebwe icyo nzi ko nuko rwose muri Nyamagabe abashigajwe inyuma n'amateka baho ntago bitaweho bashubijwe inyuma burundu nta kintu bitaweho twebwe nta kamaro kacu na gatoya rwose nta kintu batumariye
Leoni rero nabo baganiriye ka tubashimire cyane kubwo ibitekerezo bitandukanye batugejejeho ni ikiganiro urungano ikiganiro cy'urubyiruko mugezweho n'urubyiruko rwifashijwemo na Search for Common Ground Rwanda
niba ufite igitekerezo twandikire kuri izi address zikurikira
geza igitekerezo cyawe ku bandi ba jeune bicishe mu kiganiro urungano kuri izi address urungano 08@yahoo.fr telefone igendanwa 07 83 86 74 03 cyangwa se wandika ijambo urungano usiga kanya wandika ubutumwa bwawe ubwohereze kuri 1 2 3 twandikire Dutegereje ibitekerezo byanyu uretse abasigajwe inyuma n'amateka b'Inyamagabe twaganiriye n'ababa irunda
twayifashijwemo na Beatrice.
Yeye nitwa Jerome, afite imyaka 19. Yewe kubera ko nigana ubuzima bubi.
Ushaka kutubwira n'ingiki ubona wakora cyatumejo hawe hazaza habaheza.
Kereka wenda ndebye nk'indi mirimo nakora nanye nkava mu bwigunge. Nkiga nkare buryo nanje nabaho nkazamuka.
Wewe bakwitande?
Njye banyita niyo nsaba, imyaka 27. Nimo dukora niyo bubumbye ariko mu buryo bwo kuyikora ubona bidafashije. Kuko tubayeho nabi nk'ubu njye mfite abana babiri. Haba ubwo babwiriwe, haba ubwo baburaye, bakarya ejo, mbese igihe mbibone akaba ari cyo gihe barira.
Ejo hazaza urubyiruko wowe uhabona gute?
Kuko mbibona ubundi urubyiruko ni ukuvuga ngo rwishyire hamwe rujye muri koperative, abaterankunga nibaza, babazamure, utiga bamushyira mu mashuri yige, nawe azamuke kimwe n'abandi bantu. Ubundi umwana wese ugomba kumufata nk'uwawe.
Njye nitwa Biri Hamza, imyaka 28, ngende umubumbyi. Mirimo mbona waneze imbere no guhinga no kubaza no gusudira ako sinabegeraho na bushobozi mfite kubera yuko turabahejwe inyuma n'amateka kaba nta kintu tugira. Leta ikintu yadufasha nuko yadushakira nk'imyuga ikadushyiramo, yabita tujyanye muri iyo myuga nk'iyo ngiyo ikadushakira uburyo duha nk'amasambu tukagira amasambu nk'abandi tugahinga nabyitabikora ikatureka tugakomeza tukarisha ibumba ryacu tukajya Kigali nta kibazo dufite.
Ubona ejo hazaza hawe hameze gute?
Ejo hazaza hanjye ntabwo nibonamo bitewe n'izo hari zose.
Tugarutse muri studio rero turi kumwe n'umutumirwa twagira ngo dutangire abibwira.
Banyita Karimba Zephirine, nk'abandi umuyobozi w'umuryango w'ababumbyi bo mu Rwanda, mu magambo ahinnye ni koporwa cyangwa se mu Gifaransa Communauté de Potier du Rwanda.
Bwana Zephirine tuguhaye ikaze muri iki kiganiro urungano.
Murakoze.
Bwana Zephirine, ikiganiro urungano ni ikiganiro cy'urubyiruko. Ese urubyiruko rw'abasigajwe inyuma n'amateka rungana gute mu Rwanda?
Mu by'ukuri iyo statistique ndumva twe kuri iki gihe iyo duheruka niyo muri 2004 aho twakoze nkete baraza urebye urubyiruko ruri ha gati 5,000 to 6,000. Ni ukuvuga ko ubundi abasigajwe inyuma n'amateka bose mu Rwanda babarirwa ku mubare utari hasi 33,335. Bikumvisha rero yuko mu by'ukuri ni imiryango yabo yose mu Rwanda ntabwo irenze imiryango iri mu 8,000.
None se Bwana Karimba, ko bakunze kuvuga ko abo bana basigajwe inyuma n'amateka bakunze guhana ikibazo cyo kuva mu mashuri biterwa n'iki?
Ibibazo bitera icyo kibazo ni ibibazo byinshi kandi babyivugiye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri hari kuvukira mu miryango y'abatindinya kujya, usanga idafite epfo na ruguru, usanga ifite ibibazo by'umwihariko ukurikije amateka abaranga, kuko ni abantu batamenyereye imirimo yo gusarura igihe kirekire. Ubu rero gahunda y'igihugu ishyira imbere abahinzi, igashyira imbere aborozi, igashyira imbere kwiga, ibyo byose rero ugasanga imibereho yabo gakondo ntago ijyana nabyo. By'umwihariko rero icyo nakubwira ni uko urebye imibereho yabo iraza igasanga ikubitiyeho ubuzima bubi, ni ukuvuga kurara habi, igakubitiraho kunywa amazi mabi, igakubitiraho kutarya neza, igakubitiraho kutivuza, ndetse n'ababyeyi babo usanga badafite ubumenyi n'ubwo hagaciro kwiga kuko nabo ntabwo babarize.
Ese ugereranyije mwaba mufite umubare w'abana baba baragiye mu ishuri?
Umubare w'abana bagiye mu mashuri nakubwira ko muri iki gihe dufite abana abari mu mashuri ya secondaire barakabakaba 150, naho abari mu mashuri ya primaire nakubwiye ko bari hagati y'2,500 to 3,000, ntago barenzaho ngaho. Hanyuma abari muri za universite ubu bageze ku mubare w'abana 29.
Uretse se abo bari mu mashuri, ese abava mu ishuri bo mwamufite imibare yabo?
Abava mu mashuri imibare yabo irahari, kuko ikitwereka ko imibare yabo ihari no kuvuga ngo nk'umwaka ushize abavuye mu mashuri ni 2 b'abakobwa na 2 b'abahungu, ariko abo nabo muri secondaire. Ariko tugiye muri primaire, mbese mu mashuri y'ibanze matoya, ni ukuvuga ngo abavamo muri ayo mibare navuze nk'ibihumbi 2500 ni benshi cyane kubera imibirimo n'imibereho mibi y'ababyeyi babo. Aha rero no kuvuga ngo ni ikibazo giteye inkeke, ni ikibazo kitoroshye kubera ko babiterwa n'ibibazo byinshi bafite. Ababyeyi babo batunzwe no kujya guca inshuro, utagiye guhingira abandi cyangwa se ngo ajye kumwikorera imizigo, uwo araburara. Hanyuma nanone bigaturuka ku birebana no kuvuga ngo ababyeyi babo ubwabo imiturire yabo iteye agahinda, ahenshi baranyagirwa n'ibitabo by'abana bikanyagirwa. Aha rero ni ukuvuga ngo iyo ukurikije uko ibyo bibazo by'imiryango baturukamo bimeze, cyangwa se abarimo kubera imibereho yabo bakagenda nta uniforme bakirukanwa, abandi bakavamo kubera ko babuze amakayi cyangwa se babuze amakaramu ndetse na za uniforme, iyo bazibuze abarimu cyangwa se abareberera ntabwo ba mu by'ukuri babihanganira.
Mbere yo gukomeza rero, reka twumve umwe mu babyeyi ufite ibibazo byinshi
ariko agakora bishoboka byose kugira ngo abana be babe basubira mu ishuri.
Mfite abana batatu, ubundi nitwa Kampundu Chantal. Muri abo bana batatu nta kintu mfite nzabareresha, nta gasambu, ntaki.
None se abana bawe bariga?
Abo bana umwe yarigaga ariko nabuze utwenda, ndi umukene, ndi indushyi.
None se igira ikintu mbwira, nk'iyo umwana abonye abandi bana bajya ku ishuri wagasigara mu rugo, ubona abyitwaramo ate?
Arigunga kubera yuko atarimo kwiga, atiga nk'abandi yabona nabo banyeshuri bavuye kwiga saa sita, akavuga ati nanjye wenda nari ngeze mu wa kabiri, none ati mama ari bizagenda gute, nti nakuburiye imyenda, emera ubukene bwanjye.
None se ko bijya bigaragara ko ababyeyi bagira uruhare mu ko abana basiba amashuri bakanava mu mashuri, wowe ubitekereza iki cyangwa ubibona gute?
Mwaka kuriye kutungana nabuze utwenda two kumwambika.
None se nta twenda nadukiye arafite kujya ajya ku ishuri, kuko ishuri ni ubuntu, kujya utamushizeho igitsure ngo ajye kwiga?
Nakimushyizeho agiye kujya kumbwira, arambwira ngo kuva atambaye kake ngo ajye mu bandi bana yambaye kake, ngo nta kuntu yajya kwiga nta kake afite.
Ni ukuvuga ngo umwana umwe wari ufite wari uri mu ishuri yavuyemo. None se ubona ejo hazaza he ari hehe?
Ubu ngubu rero ndimo kuvuga nti iterambere ubwo ririmo kuza, nimwe bwo mwakaturebye katurebera kuntu aba bana mwabashyira mu ishuri.
Reka nkubaze, reba tuvuge muri abagore nk'icumi hano, buri wese afite abana batatu, n'abana bangahe? N'abana 30. Ubona nk'umuntu waza akagufasha n'abana bawe batatu, agafasha na kana k'abana bawe batatu, urabona kuko yabiva mate? Mwebwe byarabananiye kandi abana ari abanyu?
Abana ni abacu, ubwo tuzagomya tubyihanganire, tugerageze turebe kuntu twabona ubushobozi kuna abo bana bakwiga.
Ikindi kintu twabonye ni uko usanga uri umukene, warangiza ugakomeza ukabyara abana, bwa bukene burashira cyangwa buriyongera?
Bwa bukene ntabwo bushira, buragomya bukiyongera.
Kuki se noneho mudahagarika kubyara ngo urere bake ufite ubashakire n'ubuzima ari bake?
Ubu rero bona po yaraje, yaratwegereye, ubu tugomba kurera abo dushoboye.
Ariko kwiga ni ubuntu?
Kwiga ni ubuntu rwose.
Ese no koga nabyo bisaba ikintu? Kuki mutaboza ngo bagende bafite isuku?
Ni isabune ubukene. None se yankono igura amafaranga 70, ikazagura 60, ikazagura 50, uzabona baburaye ujye kugura ya sabune kandi ureba waburaye. Njyewe ndumva kuko leta yadukuriye kuba yatwunganira ikatwereka ishuri.
Ariko amashuri arahari?
Amashuri arahari.
Ikibura ni ikire?
Ikibura ni iniforume ngo twambike abo bana.
Hari abatubwiye ngo inzara nayo ituma batagira, kuko bazagushakira iniforume baguha ishuri ry'ubuntu baje no kukugaburira?
Oya, bazarorere kungaburira ariko abo bana bige.
Ubona rero umwana wawe yize, iryo terambere ryakugeraho?
Iryo terambere umwana wanjye yize, iryo terambere ryangeraho.
None se ubona nk'umwana wawe aramutse abonye nk'ubushobozi akiga, wifuza ko yabika?
Umwana wanjye aramutse avuye abaye umwarimu cyangwa akaba minisitiri, numva ko naba mvuye mu bukene.
Ngaho utubwire rero ikintu ugomba gukora none kugira ngo umwana wawe azabe mwarimu, azabe minisitiri.
Ikintu ngomba gukora ni uko umwana yakwiga.
Uzabigeraho ute rero? Higa umuhigo umunsi nzagaruka uzavuga uti none yasubiye mu ishuri yabonye iniforume?
Ngo ni uko umwana yakwiga akabona aho yiga, noneho nkamubona
aho yiga arahafite, arabura iniforume. Tubwire n'ibiri cyo
iniforume nzayishaka, nzayishaka yanzara, nzayemera ariko umwana aba yiga.
Bwana Zefere, ko bigaragara ko abana benshi basigajwe inyuma n'amateka bava mu mashuri, ni iki cyaba gikorwa kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka?
Numva mu muryango wa Koporwa icyo dukora nuko hari imbere na mbere ubuvugizi. Nakubwira ko dufatanije na Minaroc abo bana bose nakubwiye guhera muri 2007 Minaroc ni idufasha kugira ngo abo bana bige icyo ni kimwe ikibazo dufite hano nuko hari abana biga za ecole privée cyangwa se bashaka kwiga imyuga ariko nkuko bigaragara Minaroc mashuri atara ya leta ntabwo yemera kugira ngo cyangwa se ministeri y'uburezi ibigo basabye ko abo bana bafashwa bakiga kugeza muri trocome cyangwa se bagakomeza bakiga ntabwo ibigo byigenga bituma abo bana biga icyo ni inzitizi ya mbere birabirukana hanyuma ikindi cya kabiri nuko nanone muri koporwa icyo dukora dufite service ishinzwe uburezi igerageza kugira ngo ikurikirane iyiga ry'aba bana cyangwa se hanyuma nakomeze kugira ngo tugere ku bigo twumvishe tuvuganira aba bana bakomeze kwiga cyane cyane ko kenshi banenwa cyangwa se bakakorerwa ikintu cya marginalisation ku mashuri nyuma abana bakorewe ibyo bigeragezo nk'ibyo service yacu igerageza kugira ngo ijye kubavuganira abana niba bari bana gize ubwo bagataha abo bana basubire ku ishuri ikindi dukora nuko hari ibirebana no kugira ngo dushakisha abaterankunga bafasha abana babarwayi hari abana baturuka ku babyeyi barwaye banduye bafite ubwandu aba icyo gikorwa dufite gahunda yo kugira ngo harabatangiye kudufasha kuri icyo gikorwa kugira ngo abo bana bige mu byukuri nibyo ngibyo duteganya gukora no gushakisha abaterankunga bakomeza kumva ikibazo cyacu kugira ngo tube twabone ko abo bana bakomeza bakiga
ko bavuga ko batajya bababona nkamwe mu bahagarariye byaba bimeze bite
nagira ngo nkubwire ko ikintu cyo kutubona na urabona dufite dukorera I Kigali ariko ibyo byo byose dufite abaduhagarariye mu ntara abo ni ba antenne n'abanimateri no kuvuga ngo mu ntara tujye dufite ibiro nk'ibiro byacu biri Kayonza aho ni mu burasirazuba ibiro bindi biri Karongi ibindi biro biri kuri Musanze ubwo ngubwo ahubwo yenda ikintu kiba kibura gatoya akenshi ni ingendo zagera kuri buri kwahejwe n'inyuma n'amateka kuko batuye batandukanye ntago bari concentré ahantu hamwe amikoro ya organisation nayo ni make muri kino gihe ariko ubuvugizi twarabutangiye twizere ko iyo kibazo mu minsi mike kizaba cyaratangiye kubonerwa umuti kuko naba ngaba bageze hano twaratangiriye muri secondaire ari umwana umwe turihirira muri université nta warurimo niba tugeze kuri imibare rero nyuma y'imyaka 10 ubwo urumva ko hari cyakozwe
nagira ngo mu gusoza ikigano twagiranye muho ubutumwa abadukurikiye cyane cyane urubyiruko rwashigajwe inyuma n'amateka
ndumva ndatanga yenda umwanzuro kuri iki kibazo mu butumwa ku rubyiruko mbabwira ko tutagomba kwiheba kuko icyangombwa no gukomeza kumenya yuko ubu turi mu itera mu gihe cy'iterambere urubyiruko icyo narusaba no kwihanganira ibibazo ruhura nabyo ariko kandi bagashakisha ukuntu bahura n'abandi bagenzi babo gusanga saba yuko yana mu rwego rwa leta hajyaho politike yihariye yo kugira ngo iki kibazo cy'aba bana kibe cyabonerwa umuti nka nanone kandi ngasaba ko mu birebana n'ubuyobozi bw'ibanze abayobozi b'ibanze bagende bagira muri uru rubyiruko barebe abana biga guhereye ku kagari batoremo babiri bahagarariye abandi ku buryo bazajya bahura nabo igihe icyo ari cyo cyose haba hari amakuru mashya ku mashuri haba hari ibigomba gukorwa abo bana b'urubyiruko bakaba abavugizi b'urundi rubyiruko ariko nk'uko ubibona hari urubyiruko ruhagarariwe mu nteko ishinga amategeko hakaba n'izindi za urugani abo bose rero no muri koporwa nayo ifite urubyiruko rumaze gushyiraho ishyirahamwe ryabo ariko noneho rufatanije n'abandi icyo dusaba nuko nkamwe burubyiruko namwe muzaza mukabonana nabo kandi mukareba ukuntu mwabasha kwicara hamwe mukareba ukuntu ibibazo bagira uruhare rwo kubigabanya
Monsieur Kalimba Zeferin murakoze cyane
murakoze namwe urubyiruko icyo twifuza nuko urubyiruko rwose rwaba umwe bari abahezwa n'abanenwa icyo kintu kigacika abatibona muri gahunda z'igihugu bakibona murakoze
ni ikiganiro urungano turi kugana ku mibereho y'urubyiruko rwashigajwe inyuma n'amateka muri kumwe nanjye Antoinette ndetse na mugenzi wanjye Denise
mu gusoza rero ikiganiro urungano twegere madamu Nyirandayisabye Christine umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Runda
akaba yaratubwiye uko bakemura ibibazo by'abashigajwe inyuma n'amateka bo muri uwo murenge
Abahejwe n'amateka turabafite muri murenge wa Runda mu kagari ka Kagina mudugudu wa Kagina babayeho nk'abandi baturage bose gusa uretse ko bo usanga nyine hari utubazo bafite twumwe hariko nk'ikibazo cy'amasambu matoya no kuba harimo abakene benshi harimo abakene benshi hakaba harimo n'ikibazo cyo kuba babyara cyane bakabyara muri ubwo bushobozi bukeya nta masambu bafite ni ikibazo harimo abubakiwe hakaba hamo n'abandi harimo n'abandi bari muri gahunda turi muri gahunda yo kubakira nk'abo dufite ubu ngubu twabaruye bageze kuri 36 ubwo ni imiryango 36 idafite ahiba bari muri iyi gahunda yuko gahunda ya Minaroke yo kubakira abakene nabo barimo ikibazo kindi bari bafite cyari ikibazo cyo kwivuza ariko ubu ngubu twabashyirishije muri mutuelle de santé imiryango igera hafi kuri 300 tuwe du sante hari abishyuriwe na mini sante hari n'abishyuriwe na ONG yitwa Good Neighbors ejo bundi dukora ibarura twasanze hari indi miryango igera ku 100 yibagiranye ubu ngubu turi muri gahunda yo gushakisha aho twavana amafaranga ngo kuri assistance sociale kugira ngo nabo babashe kwishyurirwa mituweli kugira ngo byibura nanarwara ashobore kwivuza nabasha kwivuza ku gihe byibura noneho twinjire muri gahunda yo kuba twagira ikindi kintu tubafasha nubwo badafite ari abaturage badafite amasambu ariko bagomba kubaho ubwo rero tukaba turi muri gahunda yo kuba twabashakira twabakorera ubuvugizi kugira ngo duteze imbere uriya mwuga burya bafite umwuga bihariye abandi banyarwanda batazi uriya mwuga w'ububumbyi hari umushinga ni umupadiri wabaga ingamba w'umuzungu wigeze abafasha babubakira itanura ariko nyine ntirikoreshwa turi muri gahunda yo kugira ngo ririya tanura ryabo ritangire barikoreshe hanyuma n'ibihangano byabo mu byerekeranye n'ububumbyi babashe kubinoza babe babigurisha mu Rwanda ndetse binarenga imbibi harimo bakeya bageze nko kuri batatu batangiye bo kunoza ibihangano byabo bajya no kubigurisha muri Kongo tubafashije nubwo abadafite amasambu byibura iyo myuga bazi tukayinoza kabafasha kuyinoza dushakishije ubuvugizi impande zose babaho nk'abandi banyarwanda kandi bagatera imbere
Madame Christine rero arakoze cyane akaba nawe ushoje ikiganiro urungano cyacu cy'uyu munsi
dushimiye wowe wabanye natwe muri 33 wowe uduye ibitekerezo cyane cyane wowe Pierre Mbarushimana utuye ku Muhima nawe Ediga utuye Inyamirambo
ntago twibagiwe abakunzi bose burungano bari hose majyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali hose turabashimiye cyane ku nkunga mudahwema kudutera
ya ikiganiro urungano gica kuri CFM buri wa gatandatu saa 11 na buri cyumweru saa 7 no kwa gatatu saa 3 n'igice z'umugoroba
ibitekerezo byanyu we birakenewe cyane cyane abaje mutubwira icyo muvuga ku kiganiro cyacu amasuje muona dushaka kuganiraho umwanya nuwawe rero ushobora kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se uguhamagara ku telefoni igendanwa 0783 86 4 03 cyangwa se ukandika ijambo urungano ugasiga akanya maze ukandika ubutumwa bwawe ukatubwira akazina kawe aho uherereye maze ukohereza kuri 1 2 3
ndetse watwandikira kuri email urungano 08@yahoo.fr
reka rero tubahe gahunda mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uyu munsi rero mukaba mwari kumwe nanjye Denise Menshuti mfatanyije
n'umuhoza Antoinette bye
naho ubutaha
Iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ushaka amahoro, kugura n'ibitekerezo tujya inama, gushakira hamwe umuti w'ibibazo, bikugarije kandi bitureba.